Hello, it's here. Hello, it's here. Oh, how do you get? Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Na leo unanichukia, hata jina langu utakisikia. Naona imekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii nakukosa sana. Naona imekithiri upweke umetawala. Asa siku kama hii nakukosa sana. Natamani ningekuona angala usiku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angala usiku moja. Mwanzio nina kutu la mabusu. Cheza gita nina skills. Natamani ningekuona angala usiku moja. Nina kutu la mabusu.
I see you.
kuweka mihoi. Mzuri kama mdoli. Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go
to the right.
Can't get enough, can't get enough, enough. why you spinning my head. That only you I need in my life all the time, oh, every day. Ah, so give me gunshots. You know I always love you cause you love me right back. You always give it to me like I never had that. Give me right back, oh. The thing that you do to me so, enter my body and feed in my soul, oh, oh. All I'm wanting is some more. Trap to the flow and one for me, oh, oh, oh. And you know I cannot wait, oh. Give me a bit like my Facebook. But why don't we go through the chest, oh? Give me all your love and
you balance it up, make you come give it up. Me, I go back it up, cause I want you. Then I place nobody else above you. Girl, I need you. Anytime you come around, then you balance it up. Anytime you bring it close, me, I go back it up, cause I love you. Then I place no one above you. I can't get it now.
Size got me so confused. That's why I wanna bite more than I can chew. I something to behold. Me, I love the view. Now why me I dey shine? This my 32. One no, you want lowly color be me. You want it gone lowly tell her be me. Make ya auto to a jeopardy. Give me chop, my lord shake up.
So turn up, all of them must turn up to this. So turn up, all of them must turn up to this. So turn up, turn up, turn up, turn up, turn up.
Let me see you, let me see you bounce to the beat like.
Come on, they must do jam my song. They must do sing along. Then say they like the rhythm, rhythm. Come on, they don't my song. They must do jam my song.
Keep it. unahitaji moyo hata akili iwezi baini cha mtima cha moyo hata kama kibaya kifacho mtu chake kwako sisiki wala siambiniki na kupenda kipimo sina kwako ni hoi chakati nalewa enesi moyo wangu na upoko ni natuwa kafanya makazi jiji oh, napenda mapaka mjini mkani rubuni nusu wa nitu hiru oh, penu ziku tamani jiji oh, ila kaja toto la moto kanipoza kama uji wa mtoto ila sunonyosha vinyosho kaja toto la moto kanipoza kama uji wa mtoto mister tunonyosha vinyosho nakupenda vibaya ni vizuri vibaya baya, baya. Nakupenda vibaya baya, baya. Yani vizuri vibaya baya. Toto, mira sunonyosha vinyosho ukaja toto la moto kanipoza kama uji wa mtoto mista tunonyosha vinyosho nakupenda vibaya baya, baya. Yani vizuri vibaya baya, baya. Nakupenda vibaya baya, baya. Yani vizuri vibaya baya.
Sabi kuku wache hope your love goes sweet past the sheet up baby girl I say your body na kila oh yeah I need to die out of your body oh only on your body that girl for the corner there's somebody made a call I'm up where see the wine I'm a see fire for her body and if she follow me go now enjoyment go kill I'm up. Baby girl, you bad. Girl, the way you whine, I demand over you, girl. I demand over you, girl. Say you are my woman, yeah. My superwoman. I demand over you, girl. I demand over you, girl.
Die for the love.
Moto Adam na Eva wakuwa na digiri Adam na Eva Eva huwa digiri
kabumba bye bye
mapenzi yanishika moto ukiniguza mimi sifikiri baby kiwa choma wende zima moto acha wapate kinyongo wakichoka tupatane moyo wamechinda wakileta zogo wanapiga domo kila soko
Wanyarombaya, 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 come, baby, now it's time to jump down. But the young guys, that's how we laugh. Too many chefs, I feel to leave me, but my papa, Palisina. Too many take a hard song. Pushani, kata, kata, nyongo, man, it's one of the nina. Telina, kata, maulo, promise, promise. Utakuwa na me too. And I promise, promise. I'll be riding for you.
Kisa tunakunywa kunywa ni muda kufurahi na kuruka ruka kama masai na kupandisha mizuka tafuta toto 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 jimwake kwenye flow oh, oh, oh. Paka majogo oh, oh, oh. Usione so oh, oh, oh. Ebu tafuta toto 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 jimwake kwenye flow oh, oh, oh. Paka majogo oh, oh, oh. Usione so oh, oh. Itagama popo Bile tuko live on, tuko live on Kila kitu krokoto Tunakula live on, kula live on Wala tuitagama popo Bile tuko live on, tuko live on Kila kitu krokoto Tunakula live on, kula live on
Sababu leo mpaka che
Mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
che, che
Mpaka che,
oh, oh.
Sababu leo mpaka che
Mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
che, che
Mpaka che,
che, che, che
Masi leo mpaka che
Mpaka che,
eh,
mpaka che,
oh
Nina sema mpakate
Mpakate
hey, hey.
Mpakate
oh, oh.
Mpakate
hey.
Nimesha kula tabu toka longi Nikaziona siku kama azisongi Leo nala changu na siombi Mambo sasa tiki hakuna rongi Tutabanana na sitoki toki Kama kisiki misi ngoki ngoki Kana piga shaku na mashoki shoki Kana niemesha kama dogi dogi Uyu mtoto toto Yani yuko moto 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 Kana nipa joto 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 Leo nimeshinda loto loto
Tell them
Uyu mtoto toto Yani yuko moto 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 Kana nipa joto 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 Leo nimeshinda loto loto Goma inogire
Imenoga
Sigara suchuki kawai re Wanalana kama hawana wazazi Hawa watoto na leo wamekutana na mvunja nazko Ukidaka peace,
Kanyaga.
Sima peace Akisha tupande bilisi atuchagui pakumwaga Yani Ni Roma na baba jada yani shaa kama wadem na wazumzum na walenga kama sniper Kimwaga sum tu anajua mindo tight. Saona nisha waka waka Na bado mapema na saka saka Sony baby na unatuma sinema na taka taka Na muwe na siku njema misha lewa nyaka nyaka
Stare kila kuki
WILLZ Quiz
Mambo Mbaya Holla at the real one,
real one.
Holla on 0700118463
You
za mie ae machupachu kinoma ni bachulie ae biashara utumwa sifanyi mie ae machupachu kinoma ni bachulie ae kustara ustarabu kushara nashukuru naona mie
Bahati sana karawe, nimeipata kwako baby, usinichukulie poa, mama dictate you baby, ni mti mwema nipigwe mawe, sababu yako baby, wapenzana wananichora, na minaona nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha uje tukwe mapipa, tule bata, delisha haina majoto, haina, kule mafoto, kiaina Kufisha pete faina Baby we wa moto, wa moto
You're so hot, hey You're so hot Hot, 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 hot You're hot, hey Hot, 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 hot
Hey, what's up? Mullen Rachel here And you are now rocking with the fattest DJ of the fattest group
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako Baby, usinichukulie poa, mama dictate you Baby, ni mti mwema nipigwe mawe, sababu yako Baby, wapenzana wananichora, na minaona Nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha Haina majoto, haina, kule mafoto, kiaina Kufisha pete faina Baby we wa moto, wa moto
You're so hot, hey You're so hot You're hot You're so hot
Dunia weno pepe nataka Weni nguni wa mapezi sina shaka Kaka Shime yusha pata, wefuma TV yono haja ya taraka Tunao, tunao, macha wapige domo tunao Si wapagi promo, hao, hatari, achara nao Na meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha Haina majoto, haina, tutonge mafoto, kiaina Nekuvishe pete, final Baby, we want more tombo, want more tomb
You're so hot You're so hot
Ay, 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 ay
Nadia
Alexis
Kamo yo kangu kachoyo Kile kwako nimetulia Nairobi mpaka Bagamoyo Anataka kunichumbia Sasa na kachoyo Kila kwako nimetulia Nairobi mpaka Bagamoyo Anataka kunichumbia Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha Picha kule kule patapata tabu sana Macho mbele mbele ananipenda sana Hakuna pingamizi kwetu Hakuna marama kukwetu Hatuna maneno kukwetu Tunapendana kikwetu Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe Nijipe Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe
Oh na na na
Nijipe
Mimweza mkono wezaka kupenda sikatai Kweli Don't shazama, usinipige kipapai Miyapo kwako shabwaga moya, usiurahai Kwali, don't shakwama, unachotaka sikatai Najua bado amini, mapenzi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Shida uraha ntaponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusha upale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we. Ni mimi na wewe. Hizi pesa ntafute na we. Nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real not ibandia. If I love you utakimbia. Cause my love is real not ibandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe.
Akata moyo kangu mie.
Nijipe.
Nijipe.
Nijipe. Nijipe.
Nijipe. Nijipe.
Nijipe. Akata moyo kangu nijipe.
Akata moyo kangu mie.
Nijipe.
So baby, why not buy me? Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love.
Kajonko petuzo, mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talk about my girl, ebu dondore utumbo. I say she's my future, sweet babucha. Wanga utajuta, kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafufu. She call me on my phone and nakuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gabi too special. I'm special for you too. Mewe unanizi maga michechitu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama give ya. Two time. I put up my money. You
Nitanga nigo bebe ubembe chu.
You know I like it. Nitanga tuwende chef chemekwa. You know I like it. Nitanga nigo bebe ubembe.
See that day when we get shy. See that day when we get shy. See that day when we get manya. See that day when we get
Since 1960, yeah. Not the old day, since 1930, no. We don't the old day, shy. We don't do skeleton. We don't do your body, skeleton. We don't do skeleton.
Whiz.
Get the bongo,
see that day when we get shy, see that day when we get mania.
Since 1960, yeah. That day when we get shy, since 1930, no. See that day when we get shy. Skeleton. You dey do your body skeleton. You dey do kalebu. You dey do skeleton.
You dey freaky mani on your body bani. Baby get pulani. You dey wine follow me. So tell me she meta kulani. Whatever show dey do, you dey do kulani. Say water, that the pussy kata. Baby girl, you know say that's a body pata. If you want to do, then we got the pata. Monico.